Esule 15. Mukama n'agamba Musa nti yogera n'abaana ba Isirayiri obagambe nti bwemulimala okutuuka mu nsi gye munaatuulangamu gye mbawa era nga mwagadde okuwaayo ekiweebwayo n'omuliro eri Mukama, ekiweebwayo ekyokebwa oba ssaddaaka okutuukiriza obweyamo oba okuba kye muwaayo ku bwammwe oba ku mbaga zammwe ezaalagirwa okunyookereza Mukama evvumbe eddungi ku nte oba ku ndiga, kale oyo anaawangayo ekitone kye anaawangayo eri Mukama ekiweebwayo eky'obutta eky'ekitundu eky'ekkumi ekya efa ey'obutta obulungi obutabuddwamu ekitundu ekyokuna ekya inni ey'amafuta, n'envinnyo okuba ekiweebwayo ekyokunywa ekitundu ekyokuna ekya inni, n'otegekanga wamu n'ekiweebwayo ekyokebwa oba olwa ssaddaaka olwa buli mwana gw'endiga oba olw'endiga ennume, n'otegekanga okuba ekiweebwayo eky'obutta ebitundu bibiri eby'ekkumi ebya efa ey'obutta obulungi obutabuddwamu ekitundu ekyokusatu ekya inni ey'amafuta, era okuba ekiweebwayo ekyokunywa onoowangayo ekitundu ekyokusatu ekya inni ey'envinnyo ey'akawoowo eri Mukama, era bw'onootegekanga ente okuba ekiweebwayo ekyokebwa oba okuba ssaddaaka okutuukiriza obweyamo oba okuba ebiweebwayo olw'emirembe eri Mukama, kale anaawangayo wamu n'ente ekiweebwayo eky'obutta eky'ebitundu bisatu eby'ekkumi ebya efa ey'obutta obulungi obutabuddwamu ekitundu kya inni ey'amafuta, era onoowangayo okuba ekiweebwayo ekyokunywa kitundu kya inni ey'envinnyo okuba ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro ekyakawoowo eri Mukama. Bwe kityo bwe kinaakolebwanga olwa buli nte oba olwa buli ndiga ennume oba olwa buli mwana gw'endiga omulume oba abaana b'embuzi, ng'omuwendo gwe munaateekanga bwe gunaabanga bwe munaakolanga bwe mutyo kinneemu ng'omuwendo gwazo bwe gunaabanga. Enzaalwa bonna banaakolanga ebyo bwe batyo bwe banaawangayo ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro eky'evvumbe eddungi eri Mukama. Era omugenyi bw'anaatuulanga nammwe oba buli anaabanga mummwe mu mirembe gyammwe gyonna era ng'ayagadde okuwaayo ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro eky'evvumbe eddungi eri Mukama nga mmwe bwe mukola, naye bw'anaakolanga bw'atyo. Mu kibiina wanaabangawo etteeka limu gye muli n'eri omugenyi anaatuulanga mummwe, etteeka eritaliggwaawo mu mirembe gyammwe gyonna nga mmwe bwe muli n'omugenyi bw'anaabanga bw'atyo mu maaso ga Mukama. Etteeka limu n'obulombolombo bumu binaabanga gye muli n'eri omugenyi anaatuulanga nammwe. Mukama n'agamba Musa nti yogera n'abaana ba Isirayiri obagambe nti bwe mulituuka mu nsi gye mbatwala awo olunaatuukanga bwe munaalyanga ku mugaati ogw'ensi munaawangayo ekiweebwayo ekisitulibwa eri Mukama ku mugoye gwammwe ogw'olubereberye kwe munajjanga omugaati ne muguwaayo okuba ekiweebwayo ekisitulibwa nga bwe mukola ekiweebwayo ekisitulibwa eky'omugguuliro bwe munaakisitulanga bwe mutyo. Ku mugoye gwammwe ogw'olubereberye kwe munajjanga
okuwa Mukama
ekiweebwayo ekisitulibwa mu mirembe gyammwe gyonna, era bwe munaasobyanga ne mutakwata biragiro bino byonna Mukama bye yabuulira Musa, byonna Mukama bye yabalagira n'omukono gwa Musa okuva ku lunaku Mukama lwe yalagirirako n'oluvannyuma lwonna mu mirembe gyammwe gyonna, awo olunaatuukanga bwe munaabanga mukikoze nga temumanyiridde ekibiina nga tekimanyi, ekibiina kyonna banaawangayo ente emu envubuka okuba ekiweebwayo ekyokebwa olw'evvumbe eddungi eri Mukama, wamu n'ekiweebwayo kyako eky'obutta n'ekiweebwayo kyako eky'okunywa ng'etteeka bwe liri, n'embuzi emu ennume okuba ekiweebwayo olw'ekibi. Era kabona anaatangiriranga ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri era banaasonyiyibwanga kubanga kubadde kusobya era nga baleese ekitone kyabwe ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro eri Mukama n'ekyabwe ekiweebwayo olw'ekibi mu maaso ga Mukama olw'okusobya kwabwe, n'ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri banaasonyiyibwanga n'omugenyi atuula mu bo kubanga kyakolebwa nga tebamanyiridde eri abantu bonna. Era omuntu bw'anaayonoonanga nga tamanyiridde kale anaawangayo embuzi enduuse etennamala mwaka gumu okuba ekiweebwayo olw'ekibi, era kabona anaatangiriranga obulamu obusobya bw'anaayonoonanga nga tamanyiridde mu maaso ga Mukama okumutangirira, kale anaasonyiyibwanga. Munaabanga n'etteeka limu eri oyo anaakolanga ekikolwa kyonna nga tamanyiridde eri enzaalwa mu baana ba Isirayiri n'eri omugenyi atuula mu bo, naye obulamu obunaakolanga ekikolwa kyonna n'ekyejo obanga nzaalwa obanga mugenyi, oyo ng'avvodde Mukama, n'obulamu obwo bunaazikirizibwanga mu bantu be, kubanga anyomye ekigambo kya Mukama era ng'amenya ekiragiro kye, obulamu obwo bunaazikiririzibwanga ddala, obutali butuukirivu bwe bunaabanga ku ye. Awo abaana ba Isirayiri bwe baali nga bakyali mu ddungu, ne basanga omuntu ng'alondera enku ku lunaku lwa ssabbiiti. N'abo abaamusanga ng'alonda enku ne bamuleetera Musa ne Alooni n'ekibiina kyonna. Ne bamusiba kubanga kyali tekinnategeezebwa bw'anaakolebwa. Mukama n'agamba Musa nti, omuntu oyo taaleme kuttibwa. Ekibiina kyonna kinaamukubira amayinja ebweru w'olusiisira. Ekibiina kyonna ne bamutwala ebweru w'olusiisira, ne bamukuba amayinja n'afa nga Mukama bwe yalagira Musa. Mukama n'agamba Musa nti, yogera n'abaana ba Isirayiri obalagira okwekolera amatanvuuwa ku nkugiro z'ebyambalo byabwe mu mirembe gyabwe gyonna, era bateeke omugwa ogwa kaniki ku matanvuuwa agali ku buli lukugiro, era aganaabanga gye muli amatanvuuwa mugalabe nga mujjukire ebiragiro byonna ebya Mukama mubikolenga, muleme okutambulatambula okugoberera omutima gwammwe mmwe n'amaaso gammwe mmwe bye muyisa okugoberera okwenda nabyo. Mujjukire ebiragiro byange byonna mubikole, mubibe batukuvu eri Katonda wammwe. Nze Mukama Katonda wammwe eyabajja mu nsi y'e Misiri okuba Katonda wammwe. Nze Mukama Katonda wammwe.